I'll show you how to do this, son.
Na siku zifanane la leo kuna kulala Banjo, tinga bro Sazi na sogea uswaze kusudo Complicated kishenzi, mechi mpaka nyuze jinzi Kama zoswazi so what in tole nzo Lazima weki boko wa muzi wako Renji, beats, zote zinafika disco Tulizike jiji, daiwe karufiji Waka ile kinomo, tasema nelewa maage bize Ngoma inanoga tinga usulize Demu na mtaka yuko na wanake jikaze jikaushe Si leo ni fimbo mbali, tujifanye hatumjua sije tuadibia shuhuli Gangsters don't dance, they boogie man I show you how to do this song.
So that you did alone in Japan, you want to need you, yeah. Send a kid to alone in Japan, what I want to need you, yeah.
Chesa, Bila Coco, Jagonia. Chesa, Bila Coco, Jagonia. Chesa, Bila Coco, Jagonia. Chesa, Bila Coco, Jagonia.
Sira Zimado,
Sira Zimado,
Sira Zimado.
Joy of my show.
Hello there, be happy. Whether you get money, you no get. Hello there, be happy. Make you no send anybody at all. So make you live your life and forget your sorrows. Enter the place like say to Baba Deya. East to West, we be African kings. Let's stay together.
So that you did alone in Japan. You want to need you, eh, yeah. Send a kid till alone in Japan. What I want to need you, eh, yeah.
Chesa, chesa, bila koko, chako. Chesa, chesa, bila koko. Chesa chesa bila kuku chakota Chesa chesa bila kuku chakota
Sira zimado
Sira zimado
Sira zimado
Enjoy ya maisha huu
Yes I am Pixi na kila kuchuma chispa kama du Please let us if you fix in a valu Sina ela ila bing baya Stimza kila stoni move fire Haya ni yes I am Pata wanza mwisho hapa kuna kulitaya Kwa kutaba sam Hata kama maisha ni magumu Yana type pia kama sima time Risk uja chukwa sam So buta subida Hila kwa na damira Ude subina jam
Boya apa au bagi Yeah Kwa saa wote family On the left and the right Weni ami Atuna level wote saa wote family Hey Don't cut again And look yake master Kwenye michano watu wa shedata
Hila gangsters Don't dance The boogie man I show you how to do this song
Shota jidi la leo ni tabe Mji watu ni juwe Yeah
Chesa chesa bila kuku chakota Chesa chesa bila kuku chakota